sound you. Shukrani zende kwa Mola kwa kuyaumba mapenzi, akanipa wewe nikupende wangu kipenzi. Na kama kuna kitu siwezi fanya ni kukuacha wewe lazizi, cause I love you, I love you. Usisikize watu, usisikize watu, wana bora wali nyama kuliko walimwengu. Umenionesha upendo ajali kupesifa, umezidisha vitendo, ngome anachesa. Kuju kamuba kamuba kamguza. Oh baby, pulova kuloza kamguza pulova.
Manaraha, minapataraha, siwezi simulia, we umewashaka, hota kunimulikia. Yaraiti, 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 ningeza fungua kifua changu, uone mapigo ya moyo wangu. Yaraiti, 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 ningekujua tangu na tangu.
Na mini roho shoni wako.